safarini tamu kupumzika. Panapo maji ya uzima yatufurahisha, mahali pa maji you.